Isithombe sesikhombisa.
Jonah 1 verse 1-7. Emva kokufa kuka-Elisha, kwaba khona omunye umprofethi uJona. UNkulunkulu wathi kuJona, hamba uye ezweni laseNiniva, ushumayele uphikisane nabo. Ngiyabazi ukholo lwabo luntekenteke. Abantu baseNiniva babe yizitha zika-Israyeli. UJona akafunanga ukuya khona. Wazama ukubaleka uNkulunkulu. Wathola umkhumbi owawuya kude nezwe. Wakhokha wahamba. Ngokushesha kwaba nesiphepho olwandle. Ababesemkhunjini baba nokwesaba. Bathi asibhekeni ukuthi ubani umsusi walokhu. Bathola ukuthi uJona.